mulabye obutali bwenkanya, mulabye obulyaza amaanyi.
Netubakakasa oluvannyuma lwa byonna bannayuganda byebagenda okuwangula.
Etimala timala, this is a protest vote. Protest vote. Protest vote 2026. Kanu ke kasera, mama. Kanu ke kasera. Twaku wendala, twaku wabu nebele zembi. Etimala, timale vitutu seko vinjinyo wila vimala. Uganda tulivu vinyo bantu bafe. Ama banja manjinyo. Na ye, kanu ke kasera bantu.
Protest vote, protest vote
2026.
Kano ke kasera,
kweberamu batu balabisa.
Protest vote, protest vote.
Uganda yetaga bubi wine. Chakulani omwana wafe yayimiridde mu maso gaffe. Nuku kye kitangala kya Uganda ekijja. Mirire wamu n'ekibiina kyaffe okufuna Uganda impya. Uganda yetaaga president omuggya. Kano ke kasera kwebereramu
katubalabisa.
With protesto,
with protesto.
Nupu oye
Bobby Wine,
Bobby Wine oye.
Protesto, protesto
2026. Kano ke kasera kwebereramu. Okugenda kumawanga kukome eteme ly'obuntu lyetaye. Abasibe b'ebyobufuzi bafune eddembe amakubo n'ebyobufuzi.